Us boy on the bed.
It's the public announcement. JPM up on this one. President, Uncle Wizard. CCM one more time, baby.
Mago falling doors, la commercial. Mago falling doors, la commercial. Mago falling doors, la commercial. Mago falling doors, la commercial.
Mago falling doors, la. Battle wapo slow mo, yeah, no leader, wow. Kiongozi tu mempata now. Anatongoza tunavyotaka embu tuseme wow. Ni CCM manega believe that. Magufuli yuko hapa wala tunashida. Nando kwanza naanza wala jamaliza. Na waona wapinzani wanavyopata shida. Usulize kuhusu rudi mitaa majibu. ATCL na maa kwenye anga mitaa majibu. Na usulize kuhusu rudi mitaa majibu. Sales inapaa kwenye anga mitaa majibu.
Magufuli ndoze
Manego, ataki uzembe manego. Tunaona, tunachapa kazi mzee manego. Kileleta uzembe manego. Takula za chembe manego. Hapa uli papa ufanye kazi her manego. Usi limu na hospitali mbona fresh. Kaongezi wa limu madokta mpaka manes. Usulize sector yoto lina guest. Right now bongo kama states. Usulize kusu room. Mita majibu. ATCL na mbaba nye anga. Mita majibu. Na usulize kusu room. Mita majibu. ATCL zina kwa kwenye anga. Mita majibu.
Magu full dose.
It's you the boy, baby.
Every summer, Kimby, we never forget you. Respect you.